vako ni tujisala obe wafewa babiri Nga waji watasani kanifu Emili mwaja fejiveja babiri Hata chumukula manyo kufumba Ato wangenza kola chumuku mwenye umikiriza Oh darling, look at me Don't judge inga na kabiga I've seen a man like you My heart, I'll never resist you I've seen a man like you My heart, I'll never resist you Only haji wa hajati Nzendi hajati wa haji Ate wampane pamiti Esi chapa kaunti Only haji wa hajati Nzendi nalo wa salo Ate wampane authority Evu kama tabo kabini Tafile kupaini Hajati mkulu ye ya jinjigiriza Gatu jivoga kwa babiri Mkona nga jivamu Awonange ninjivogamu Najitwala kuchetaka Awonange ninjivogamu Oh I wish Boli mochala halinga hajati mkulu Oh I wish Elitu ya wasa jajosti tubichamu omululu Oli haji wa hajati Hajati wa haji Ate wampane pamiti Esi chapa kaunti Oli haji wa hajati Nzendi nalo wa salo Ate wampane authority Evuka mutao kabini Hajati mkulu, antwala konye chifo Memories, memories Wovula wawendi Memories, memories Wovula wawendi Weni nililo mami Bela sema semualari Lasisi mukanga ngugu muka Weni nililo wangi Oli haji wa hajati Mzeni hajati wa haji Ate wampane pamiti Chapa kaunti Oli haji wa hajati Nzendi nalo wa salo Ate wampa no authority Ifuga mutawo kabini